Anasema kwamba Bwana ataleta maadui zako kwa macho yako na waibishe. Amen. Kuna pepo mbaya ambayo imeinuka, pepo ya chuki, na huyu pepo tunajua ni nani amemtuma, ni Lucifer. Lucifer, it's been 2000 years ago, na utai kukua. Can't you be ashamed? Wakina Baphomet, watoto wadogo wadogo wamekuja juzi na wanawake na kina Jay-Z. Shame on you. Walitudharau wakifikiria tuwezi ongea Kifaransa. Ça va bien, comment ça va? Bonjour, coupe, coupe, kibomba. Semeni riswa.
Riswa.
Semeni nakataa.
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 Nakataa. All my enemies are suffering. All my enemies are suffering. All their plans are stuck.
With that energy, you never know me, don't like me, no apology. Your jealousy, watching me go overseas.
You will never know no peace.
Let me win, let me win. Winning this economy, prepare a table for me right before my enemies, so they can see I'm living in my prophecy.
I will never know no shame.
Oh, wana panga njama, kimi ende ako aganga. Renja kono nyama, huba kero ni bako enanga. Papa basa iranga ngwe, papa basa iranga. Umami wa inyanza ibe, umami wa inyanza vane.
See.